Abamu ku bakansala abaalondebwa ku lukiiko lwa Mukono Central Division okukiikirira ebitundu byabwe bagamba nti baakukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ensonga ya kasasiro eyafuuka baana baliwo mu kibuga ky'e Mukono efuukira ddala lufumo. Bano mu mboozi ey'akafubo gye babaddemu n'omusasi waffe bagambye nti n'ekizibu kya kasasiro kye kimu ku ebyo ebikyalemedde mu kibuga ky'e Mukono era nga bakukolera wamu n'abakulembeze aba waggulu okulaba ng'ensonga eno baginogera eddagala.
Erinya Namukose Nubuati Waita, Kansala Mchala, Achika Kumukono Central Division. Nti ensonga eyo nga tuli wamu ne ssentebe omujja, tugenda kulaba butya bwe tukyusaamu ensonga ya kasasiro. Kubanga twalowooza nti bwe tuhayalinga abantu ne batuyolera kasasiro, osanga oliawo banaamumalamu mu bantu, kye batakoze bulungi. Tukkiriza nti tugenda kutuula, tulabe kuba tugenzeeko mutuwaze ez'enjawulo nga tulaba bannaffe ng'emubende, balina tukutuku, zirina engeri gye ziyamba okuggyawo kasasiro w'amangu, ne tuadoptinga enkola eyo gye tulowooza nti tujja kuteeka mu nkola ng'ekisanja
Erinya Kawuya Ronald omu ku abo abalangiriddwa kakiko k'ebyokulonda okuba nga ngenda kiikirira omuluka gwa Nsube Kawuga. Ensonga ya kasasiro tugenda kyongeramu amaanyi olw'ensonga nti tulina essira okulissa ku mmotoka ezo eziwala kasasiro. Bwe kinaaba kyetaagisa okwongerako obutukutuku tujja bwongerako busobole okugenda awantu abafunda emmotoka gye zitasobola kugenda okusobola okugyayo kasasiro oyo okumuleeta sobole okumutwala ekatikolo nti kasasiro oyo agenda kusootingibwa ate asobole okukolebwamu ebijimusa ku sipiidi kubakasanga ne gwe tulina mu Mukono ayinza obutatumala.